Shuburamu, Asmani of Sama, Big Fish. Nalazimika kujua vitu vingi vya uhakika, bari ni kufika kigoli kisha wiki alikunja shuka mii naanza kutoka je. It's not easy, game so nyepesi, wao mi ndo best, why sell awake? I'm a learn nigga, don't be a fake. Please, 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 usinipe stress. Kajikuta black hit, kakungize kwenye case. Nazidi kuchanji na joto, nazidi bamba. Sina beef na bonge, mina cheza na mwembamba. Zani kadizi, nona leo, amesanda. Mwanda mchike, nataka na bato, je mosdom sabato. Na move to mshinda gabo, bado bado. Hey mchike, nataka na bato, je mosdom sabato. Na move to mshinda gabo, bado bado. Hey,
nipotoka so karibu. Hey, nanapokwe na mbali. So usinijaribu kusaka salali, mweza kuna zisaka do, do, do. Niambia nini kusu do, do, do.
Sihitaji one, nahitaji two. Urani wegizani, kuliko kwa juu. Manza tufanani, weni yache tu. Wila fiki wa Lucifer, mila fiki wa Mungu tu. Tema cheche mithili ya motokari, mine atari kwenye game, kini fata ndote feli. Atari, nipo kwenye nyingine sayari, wana nitete machoni, moyoni wana nikubali. Niko simple, kama utani penda mi. Siko simple, kama utani hate me. Livyo nilivyo, hata kwenye hijami. Hata lijabali mtamu kama athari. Hey snitch, what is this? Why hate me like this? I don't wanna see you, leave, leave this place. I guess I'm the best, navuma kama bless. Hey Mr. Snitch, give me a bless.
Kutoka so karibu. Hey, nanapokwenda mbali, so usinijaribu. Kwenye kusaka salali, mweza kuna zisaka do, do, do. Tunambia nini kusu do, do, do.
Batman master, Batman master. Ina wanangu sinyo tumetoka chaka. Katina kimu wanteza jipata. Tukipoteza kato metuwa sadaka. Atuchakui kila kili tunachapa. Lao sitombo katukuta tumewaka. Bom, tuna mami, tuna dada, tuna kaka. Na tukirudi uwa tunaliza chapa.